nze nkwesize tondeka bise mu bizibu bingi ebyo mukwano omutima gwange bagumenyamenya dda mu maso gange ndaba ngayigwoyo gwe njagala naye nkusaba mukwano tonefuliranga nomenya omutima omwoyo gwange baby
Chito